This one goes to all beautiful mothers in the world. I love you, mama. I want to talk to you.
Hello, mama. Leo nimepata kisimu cha kuazima. Nikaona tangalau nijue hali yako. Vipi upo salama? Yanadhumu ni nijue kama umzima. Adi nimesahau shikamo heshima yako. Ingawa bado mambo magumu, ila sijachoka na pambana. Ulinisiga kudhurumu, ni makosa kwa rabana. Wasikudanganye na picha za mitandao, ukahisi na pocho winume kila kukicha. Mimi ni mwanao, ipo siku tatobo. Nilisikia mnyomba Isa yule fundi mbao tayari ameshao, ila yote tisa kumi mwanao. Moyoni na doa la kuwa mbali nawe.
I love you,
I say I love you mama.
I love you,
nangaika ili kesho kutunze. Mateke mimtundu ulinibeba, ukajitwesha mgongoni upweke na uchungu ule waleba. Nikisema nikusifie, sifa zako siwezi maliza. Ninachotamani usikie, kwa ajili yako napangaiza. Mama, sio mchana sio usiku, kukicha na kwenda resi, ila nami nipo siku, Mola tanfanya wepesi. Chuma wasikudanganye na picha za mitandao, ukahisi na pocho winume kila kukicha. Mimi ni mwanao, ipo siku tatobo. Nilisikia mnyomba Isa yule fundi mbao tayari ameshao, ila yote tisa kumi mwanao. Moyoni na doa la kuwa mbali nawe.
Mama, I love you.
Nangaika ili kesho kutunze.